Isithombe seshumi nanye. UMariya noJesu ethuneni. Johannes 19 verse 38 to 20 verse 18. Matthew 27 verse 60. Omunye wabalandeli bakaJesu, uJosefa, wacela isidumbu sikaJesu. Wanikwa, wasibeka ethuneni elisha, ayezenzele lona. Waginqa imbokodo enkulu ngasemnyango. Ngosuku lwesithathu, uMariya waya ethuneni. Itshe lalisusiwe. UMariya waqala ukukhala, waguqa, walunguza ethuneni. Isidumbu sasingekho. Izingelosi ezimbili zazihlele lapho kwakulele khona uJesu. Waphenduka wabona indoda imile. Kodwa akabonanga ukuthi uJesu. UJesu wabuza wathi, "Mame, ukhalelani? Ufuna bani?" UMariya wacabanga ukuthi umuntu osebenza engadini. Wabuza ukuthi, "Siphi isidumbu sikaJesu?" Wayesethi uJesu kuyena, "Mariya." Wabona ukuthi uJesu. Wathi kuye, "Hamba utshela abafowethu ukuthi sengibuyele kubaba noyihlo uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu." Ngokuthi bafowethu, uJesu wayesho abafundi bakhe, ithuna likwazanga ukugcina indodana kaNkulunkulu ophilayo.
Sekulahleke kodwa wehla umhlengi wami wangikhipha ekufeni
lo mhlengi ungubani na
uJesu akakho munye qha wehla wafa sibake wehla wafa emhlabeni igame linguJesu Kristu malibongwe ezizwe
nomhlengi ungubani na
uJesu akakho munye qha njalo ivusa basekufe yebo ivezi mvuselelo isiqhuba endleleni
lo mhlengi ungubani na
uJesu akakho munye qha Usindiswe namhlanje.